نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم متاوي نركله تقيام بقولونغو سلانا تفسير ياتو يا سورة النصر إيه نتما يزوا نودي إذا جاء إن شاء الله مسابة سنجاب زميتو كبيلازي تكالي تقولونغو سلانا تفسير يا سورة مني سورة النصر ndiye kwanthawi ino ndilolieni kuti ndiyambe ndayiwerenga kaye sura imeneyi ndiye tiziyamba kuyilongosola bwino mwatsatanetsatane a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم مزين الله سبحانه وتعالى مزين الملوك مني جسون مني جفون رجو ساتا idha jaa nasrullahi wal fath untumike watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pamenetu shizafige chitandizo shalla subhanahu wa ta'ala wal fath kumanso kugonjetsa kwa nzinda wolemekezeka nzinda wa Makka mukarrama wa ra'aita an-nasa kumanso uzaona antu yadkhuluna aghluwa fi dinillahi mudini ya Allah imene ili ya Islam afwajan ali magulu sono chimene ufunika uzachite munthawi imeneyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ifunika chifunika shani fasabbih kotelo mulemekeze pomutamanda mbuye wako mulemekeza Allah subhanahu wa ta'ala ndikumulemekeza mbuye wako mulemekeze ndikumutamanda mbuye wako wastaghfiru komanso sudi zitele pomwepo iya komanso china chimene ufunika uchulukitse china chimene ufunika so usichite nthawi ndi nthawi wastaghfiru komanso zimpempha chikhululuko innahu kana tawwaba ndithudi yeyo Allahyo ndi okhululuka kwambiri tikati tifufuze sura imeneyi makamaka tibwelele pang'ono munthawi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye tufufuze umoyo wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuti udali wotani ngati timaitsatila history ngati timaitsatila mbili ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yeti kodi umoyo wake wa mtumiki sallallahu alayhi wa sallama udali wotani panthawi imene iyeyi ankakhala mu mzinda ucha wolemekezeka mu mzinda wa Makka mukarrama pamwe wonse wodalitsika mubarak wantumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama timeza kuti makafiri nthawi zonse usana ndi usiku sankagone iyayi komano ankayesetsa kumutsutsa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ndi kuthetsa utumiki wake wantumiki sallallahu alayhi wa sallama ndipotu zimene zidapitilira kuti mpana ankamukonzera ziwembu zosiyanasiyana zofuna kumuononga mtumiki sallallahu alayhi wa sallam chifukwa akamuononga mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye kuti akwanitsaso kuononga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya Islam ndiye pali nsamuko umene uja umene mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adasamuka kuchoka ku Makka mukarrama kupita ku Madina munawara tipeza kuti musamuko umenewu mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kumaso masahaba radhiyallahu anhum zimene zidawachititsa kuti achoke ndi kusamuka mzinda umene wa Makka mukarrama mdela lawo limene adabadwira malo awo obadwira malo awo amene adakulira yeti zidalifwa chonna kuti makafiri kumansuma mushirikin anthu amene anali kunja kwa chisilamu ankamuzunza mtumiki sallallahu alaihi wasallama kuphatikizanso masahaba ake radhiyallahu anhum ndipo zimene zithu zidapitilira kufikira mpaka na pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallama adafika adasamukira ku Madina Munawara yeti sadasiile pomwepo iyayi komanso gwina koseko ukoso atafikaso ku Madina Munawara mtumiki sallallahu alaihi wasallama adambaso kumana ni mavuto ni mazunzo osiyana siyana komanso anthuso akumaka nawonso ankayesesaso mwanjila ina iliyonse kuti amuzunze ndi kupeleka chipsinjo pa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama komanso masahaba ake kenako tutimeza kuti idafika nthawi yomweno Allah subhanahu wa ta'ala adampatsa mtumiki sallallahu alaihi wasallama kupambana ndipo kupambana kumeneku kumatchedwa kuti fathe Makka kugonjetsa kwa Makka Mukarrama sopano ndi nthawi imene ulamuliro wa Makka Mukarrama unabwera m'manja mwa Islam Islamu nda ameneno adali ndi ulamuliro adayitenga Makka Mukarrama ukhalano m'manja mwawo ndiye kugonjetsa kwa Makka Mukarrama kudali ngati kutha kwa khama la moyo wonse umene masahaba radhiyallahu anhum adachita nseme yawo imene adapeleka Allah subhanahu wa ta'ala sabana idali nthawi yoti ino masahaba radhiyallahu anhum mtumiki sallallahu alayhi wa sallama aonenu zipatso Allah subhanahu wa ta'ala aonetsela wabona tsele zipatso za nsembe imene anthu ameniwa adapeleka masahaba Allah subhanahu wa ta'ala kuzuzika konse umene adazuzika kuja kodi Allah subhanahu wa ta'ala adaonetselanu zotani ndiye malinga ndi kulongosola ndi kufotokozera kwa aya imeneyi kumene mamufasirina akulongosola tipeza kuti sura imeneyi ya sura Nasr idha ja yeti sura imeneyi idavumbulisidwa mchaka cha 8 chisamukile ni mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuchoka ku Madina Munawara kuchoka ku Makka Mukarrama kukafika kupita ku Madina Munawara ndipo monga mmene tanenele kumayambiliro kuti samuko umene ndipo kuti uje ni mene samuko umene umatchedwa kuti hijira komanso kugonjetsa umene adagonjetsa Makka ku fathe Makka imeneyi mtumiki sallallahu alaihi wasallama mene ankalandila nkuti kudangotsala zaka ziwili ndi theka kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama asiyane nalo dziko lino lapansi ausiye umoyo wa dziko lino lapansi sopano akakumane ndi mbuye wake akakumane ndi Allahu tabaraka wa taala usanthauzanena kuti sura imene idavumbulutsidwa zaka ziwili ndi hafu kutangotsala zaka ziwili ndi hafu kuti mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama amwalile ndiye tipezanso kuti sura imene Rasulullah sallallahu alaihi wasallama akuuzidwa nkhani yabwino yoti posaje ba Makka Mukarrama igonjetsedwa ndi kuti mitundu yosiyana siyana yochekelaso madera osiyana siyana kandi amu Makka mu kandi Madina kandi madera ose wozungulira ndi maiko awuli amene ndi madera awuli amenewa akhale akulowa chisilamu mochuluka munambala yochuluka kwambiri.